Tumeianza yetu safari, sijawahi kujuta kujuana nawe. Wapige mawe wakisha tu kutuona kwa mbali, tushajenga ukuta. Oh, mimi nawe unayejua kunikaba, kunibembeleza kimahaba, pete kidole vishe pete. Oh my God, uwe mama niwe baba, watoto tu wajibu marahaba, dhumuni langu tuishi wote. Oh my love, jicho la kusinzia, midomo ya kunipeleka kule, ukija na chanta umia, nitange tange kama msukule. I heart of the field, oh, siyo nisisiki. Vanilla, sintu tanga tanga kama mpira, watako ni danga ni matahira, hawapati kitu. Ocha wakeshe voko kusumatira, wale wakanga moko hata madera, hata tukila msoto inawakera, hawapati kitu. Sile moti bana moti eleveti, nafyo kupenda haielezeki, ukifuwa ngumi na pike deki.
Napokupenda haielezeki, ukifuwa ngumi napiga deki, yeah.